Scum Caesar. Mapenzi mepoteza mini, kwa binafu napata kwiki. Mapenzi mepoteza mini, hata maboy wanapigwa miti.
Pressure, pressure,
the social media. Jaliwa, ukikambaya, utakuliwa. In a society, kuna wenye mavila, watakugongea tu kwa hizo vila. Ataliwa, 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 ataliwa na atasema. Utalaliwa, laliwa, laliwa na utawaitua. In a society, kumeharibika, beto watu wanadu kwa pati wapate bima. In a society, kumajama kumanina. Ukitaka kazi lazima bosa takudinya. In a society degree haimati. Bazi wa beg nina degree ya mazi. Kimpa bosi salary increase. Ukimnyima boss salary decrease.
Pressure, pressure,
the social media.
Pressure, pressure ya nini? Najitesa, tesa ya nini? Pressure, pressure, pressure ni anakuitisha Don Julio na ukunywa chrome na mimi. Usinipo, feku steady ukiwa proxy. Kila pedi kwa na doka, we ni ngombe uskena goats. Millioni ones and above, zile viper tume dodge. Nilikuwa willing kwa na ball, kila mchoro ones and a dot. Naongeza skari mingi, waulize juu sky's the limit. Ili video nyeshe tiris, niapatiwe degree. Sima nisi chebi, nkisema nlishi kamili. Ile pressure kubwa nkonayo inatoka IG.
Pressure, pressure, pressure.
Kuna pressure mingi, inafanya nina chill.
Pressure,
for real.
Saldido.